Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kulo hlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosihlanu ekuseni mlaleli silthatheke leli thuba sikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenra siphinde simbonga uNkulunkulu ukuba asiboleke leli thuba siphinde sibonga nakumphathi wohlelo ukusibusisa ke ngaleli thuba mlaleli uNkulunkulu muhle kakhulu ake sifundeke izwi lenkosi mlaleli laphayana ke encwadini kaJohn chapter 20 ke sithi uqala evesi lokuqala ke sithi ukwehla nayo uNkulunkulu ke akubusisi la isihloko sithi ukuvuka kukaJesu kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalene wafika ethuneni ekuseni kusemnyama wabona itshe lisusiwe ethuneni khona wayesegijima waya kuSimon Petro nakulowo umfundi omunye uJesu amthandayo wathi kubo bayisusile inkosi ethuneni asazi lapho bayibeke khona kuverse 3 ngakho wayesephuma uPetro nomunye umfundi beza ethuneni bagijima bobabili kanye kanye kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetro wafika kuqala ethuneni elunguza wabona izindwangu zelinene zikhona kepha akangenanga khona wafika noSimon Petro emlandela wangena ethuneni wabona izindwangu zelinene zikhona neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangini zelinene kepha lisongwe lelilodwa kwenye indawo khona wayesengena nomfundo omunye ofike kuqala ethuneni wabona wakholwa ngokuba bebengakwawuqondi umbhalo wokuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo base bemuka abafundi baphindela kubo kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala esakhala walunguza ethuneni wabona izingilozi ezimbili zembethe okumhlophe zihlezi enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni lapho isidumbu sikaJesu besilele khona zona ke zathi kuye mame ukhalelane na wathi kuzo bayithathile inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibeke Eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi kepha wayengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi kuye mame ukhalelane na ufuna bani na kepha yena ethi ngumphathi wensimo wathi kuye Nkosi uma umsusile ngitshele ukuthi umbekephi ngiye kumthatha mina uJesu wathi kuye Maria waphenduka wathi kuye ngesiHebheru Rabboni okungukuthi mfundisi uJesu wathi kuye ungangithinti ngokuba angikanyukeli kubaba kepha yana kubazalwane bami ubatshele ukuthi ngenyukela kubaba noyihlo kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu Maria Magdalena weza wabika abafundi ukuthi ngiyibonile inkosi nokuthi ishilo lokhu kimi kwathi ke kusihlwa ngalolo suku olokuqala lweviki iminyango ivaliwe lapho abafundi bebekhona ngokwesaba abajuda uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kinini eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe base bethokoza abafundi beyibona inkosi khona uJesu wabuye wathi kubo ukuthula makube kinina njengokuba ubaba engithumi mina nami ngiyanithuma nina kwathi ukuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo yamukelani umoya oyingcwele enibathethelela izono zabo bathethelelwe nenibabamba ngazo babanjiwe kepha uThomas omunye kwabayishumi nambili othiwa uDidimo wayengekho kubo mhla efika uJesu ngakho ke abanye abafundi bathi kuye siyibonile inkosi kepha wathi kubo uma ngingabone ezandleni zayo inxeba lezipikile Gifake umuno wami enxebeni lezipikile. Gifake isandla sami ohlangothini lwayo. Angisoze ngakholwa. Emva kwezinsuku eziyishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini. Futhi uThomas enabo. UJesu wafika eminyango ivaliwe. Wema phakathi kwabo wathi, ukuthula makube kinini. Wayesethi kuTomasi, zisa lapha umuno wakho, ubone izandla zami. Zisa isandla sakho, usifake ohlangothini lwami. Ungabi ngongakholwayo, kodwa okholwayo. UTomasi waphendula wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. UJesu wathi kuye, ngokuba ungibonile ukholiwe na, babusisiwe abakholwa bengabonanga. Izibonakaliso ezinye eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe ezingalotshiwe kule ncwadi. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu unguKristu indodana kaNkulunkulu nokuba nikholwe nibe nokuphila egabeni lakhe. Mlaleli, ngibusiswa yilamazo athi babusisiwe abakholwa bengakaboni. Mlaleli, ngoba banenge oTomasi kule insuku esiphila kuzona. Abanye baze bacagele basho bathi uJesu ngubulungu, abanye baze basho bathi uJesu akavukanga kwabafileyo, abanye baze basho bathi ayikho le ndaba kaJesu, igama nje kuphela. Kepha uJesu usethi kuThomasi, zisa lapha umuno wakho ubone izandla zami. Zisa isandla sakho usifake ohlangothini lwami. Ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. Mlalele ekuseni, angazi ukuthi wena uyakholwa yini na. Ngoba uJesu usethi ke ungabi ngongakholwayo Thomas. Ngiyacabanga ukuthi ukungakholwa kuyinkinga enkulu ebantwini abaningi. Nanoma umuntu ezibiza ukuthi ulikholwa kepha akakholwa, imisebenzi yakhe iyamfakazela ukuthi cha, wena kawukholwa. Manje la uJesu usethi ke ungabi ngongakholwayo kepha kholwa. Mlaleni, besathi kuJesu ke babusisiwe abakholwa bengabonanga. Mlaleli, abaye bethi sifuna ukubona ngamehlo, sifuna ukubona. Kungako namhlanje uza abantu abaningi besho lezi lamazi ukuthi hey, siyahlupheka uplo uNkulunkulu loyo akazibonakalise. Abaye baze basho okuningi nje, kepha izwi lenkosi lithi ke singabi ngabangakholwayo kepha sibe ngabakholwayo. Kholwa ke mlaleli ukuthi ke uJesu uvukile kwabafileyo, wazibonakalisa koMaria, wazibonakalisa kubafundi bakhe. Manje la izwi lenkosi lithi ke uJesu wathi, njengalokhu uBaba engithumile nami ngiyanithuma. Ngamamagama thina esikholwayo, thina esimamukelile uJesu njengeNkosi uMsindisi, uyasithuma uJesu ukuba sishumayele umbuso wezulu, sishumayele umbuso kaNkulunkulu. Ngakho ke ekuseni ke mlaleli, uma ungongakholwayo kepha namuhla ngithi ke yiba ngokholwayo, ngoba uJesu akathandi abantu abangakholwa. Mlaleli, kepha kusithi la kuTomasi, Thomas ungabi ngongakholwayo kepha ke kholwa. Mlaleli, namhlanje ekuseni ngenxa yesikhathi ngizothatha leli thuba ngilibisele ke kumphathi ohlelo, mphathi ohlelo intambo kwezakho. Babaye lapha ekhaya mlaleli.
Our family is just getting bigger and bigger. Welcome to 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729. And our care center will gladly contact you to pray for you.
In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.